kuzofeleka amakhiphisana njengequde amafuna sometimes kuwazi into njengazangangene zafika ngithi lethusozinothile makade zangayithona ifudumalo sisi nasenawadla amanyala abantu basemzini kusenguwe njalo umzukulu kagudla ivuno kawuzakhula umsomteko usoyintetha yonzangela amashefeleka ngadoda betha yakhuluma ufazi okophuma izokhatha imthambo entanyeni njeloayibothi kuntoza ababhemi ushana kwesayizi ma ufuna ukwazi kabanzi ovula izifo lakho isono maybe kusengenzeka uyibone imfihlo ulo mfana othi ma izinto ayenzisise nabanye abaye bazama zakhala zonke zadha usuka ukwazi wena ukwenzela ufuzela mahala nama ufuna ngikwenzela uboza kwenzela kodwa ngicabanga ukuthi ngakwenzela ngale ndlela engenzele ngabanye inkinga ukuthi ngoba ngiyenzisise ulo mfana obuya phesheya kwelandle kanti nabapheshaya abantu babuya phesheya mabezi we-South Africa le nkunzi ebhonga ehlathilela emnyama ezinye ibhonga eshashalazini umaqhamaqhade liqale phansi uthande ey'ntombini owusuka umathatha ka-500 ahlupha ngoba uma wewalala unawulala ukuthi kuseselengasekho sityalo njelo yibodwa umbokadelisi umadolita umanje ushukela maqhade khale zonke isizwa nentombi zide akaze ngenibona umfana ushima kanje kanti kuye ukuthi wabulele ethipini nje indawo uyayazi imisebenzi yayo ihlaba kanjena kulonyaka ukhona ukuthi uthanifo kandlovu ey'ntambeni owusuka nelimato kanti ngikhona esiginceni ngikhona ebhesini ngikhona kwikhipho kuphuka tuthanda pho kwenkosini awusuka nini madoda uthini ubaba uhadeka usuka nini madoda ene uyu umphathi wami lo sengiyahamba-ke mina ngoba ngizelanga umini ngizoshaya ingoma awuzi awuzi ikhiphe kanje mfana.